Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamisare sappo e jeegon lewru juillet hitande 2015 sappo e jeegon yande jaɓɓirima Silima Cappat e nayyi e joyyi. Mbiɗen tawa e nder maison de la presse bamo ko jottinono ɗo kabaruji ɗo Youmar Waygal. On kumpititi wiide armé leydi meɗen ndi hollitama wiyeede ɓe jiihi ɗum wonono kanwoji to jihadinkoɓɓe gondi e ekkitade haaɓo leɓaleri leydi meɗen ndi ley laamu Sigas o ley hendu hollitama ɗeɓe mbaɗi jihadinkoɓe capantaton sappo e joyi wonɓe ɓe nangui soɓe gaɗi ɗumen kasunkoɓe wakkati joni o. Ɓe jiiti toon du kaɓorɗe mumen fa yettoyo hono condi e ko nandi e muɗum e moto gayɗi ɓen gaɗirta bonandaji bandeɓe keddi haaɓude jihadinkoɓɓe ley leydi meɗen ndi ley tatteji ɗi fo hollitaweɓe caggal ko noga yonɓe nangga to zegoto ko goɗɗo ka serdu yiyama ley laamu Bara Wuli o. Ley hen hollitaweɗe kanko e hoore makko kanko hanno tawde ardiɗo ɗum woni hono bonanda gaɗɗo terrasse ɗo bomako ɗo. ɓe kolliti wiide keñen won ɗum woni yimɓele bomɓe sumbu kañen cuuti mobile naɓowel ñawuɓe ɗum woni ley laamu Bourémo. Ley hen hollitaweɗe ɓe jaadi hen e ñawɗo goto fa yettoyo ley hen hollitaweɗe wonmoɓe barmini ley hen caggal muɗum ɗum woni hono en micciteɗen wiide lewru ramadan ɗum waɗi ndu wari ettimmoɗe wakkati joni o ɗum hollitinde wiita jamanu wondi e lanninade kibaru julde nde ley hen ɗum wonon wadde humini noon kibaru laaɓal ñamduyi ley nokkuji ɗiɓe kolli wiide ɗum wembiɓe sanne hono dabaji ɗi kirsirte ley nokkuji ɗino dabaji ɗana kirsire no walda e dow sariya ɓe kolliti wiide ɗum wawi waddude kutteji e cellal yimɓeɓe so crabe ɗi wonon kabaruji moƴƴi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade armé Mali hollitaweɗe ɓe jiiti ɗum won to jihadinkoɓɓe gondi e ekkitade haaɓo leyi nokku noddirteɗo samale ladde samande ley laamu Sigas o. Ley hendu hollitama wiyede koɓe gondi e lo haade jihadinkoɓɓe ley sappo e goho lewru juillet ndu ɓe jiiti toon ɗeɗo ɓe jiiti toon kaɓorɗe mumen fa yettoyo jihadinkoɓe capanta toon mbarama toon sappo e joyo nangga so gatta e kaso caggal muɗum ndu hollitaweɗe ɓe jiiti hono condi ɗi jihadinkoɓɓe kaɓorto fa yettoyo hono moto ngaji kulle goɗɗe kaset ɗeɓe nawtorto kanko yo ministére goto mo wonno wakkande ɓe lohoto jihadinkoɓɓe nde keɗe barki
kan goto mo jadinkoɓe ekkitito wolde ana wonno e ley cukoli sama dow keerol hakkude Burkina e Côte d'Ivoire to. Armé Mali bonni kan o ndeɓe gonduno e luhade to nde ɓe tawriɓe toon kaɓorɗe bonɗe iwde e malfe jaabe warde e baritu e kala ko nandi e muɗum. Ɓe tawrama ɗerewol ngol kartal Sigas natti e dow muɗum. Fey goto yonki muɗum heddaki hen e ley armé Mali ka kamɓe jadinkoɓɓe ko footi capantaton e mabɓe woni ko wara sappo e joyon nanggama ka e ley baasi o alkadara majjum wawaka andede. Ko andumi tan ko heewi e mabɓe wona barkante en wolde
fande jihadinkoɓɓe an gondi haaɓede ley tatteji ɗi fo ley leydi meɗen ndi caggal ko nogo yonɓe nangga to zegoto ko hollitaweɗe won goɗɗo kasen cikkitaɓe jiyaɗo ley laamu Bara Wuli oɗo neɗɗo hollitawe wiyede omo wawno tawede ɗum wonon gaɓɓe bonandaji ɗo bomako ɗo nokku noddirteɗo la terrasse keɗe ko Ousmane Diko faccintini en dow hen.
Sawti kuma nangama malle les cercle Bara Weli o yo cikkitaɗo latade hoore war hoore wande jeɗɗi lewru mars nokku restaurant terrasse ley gallure men mawde nde. Humaniɓe ndenagu dokki taƴoral nanguede makko ka kollitali kanko woni hoore o bonanda ɗo bamako ɗo. Horoɓe kolliti yo o dinanke cellinɗo e suudu wonki mum arsilamako wala fuu ko yoppirte caggal e kabaru makko. Ɓe kolliti eɓe gondi e dartude fa ɓe ɓeydoro faamu masiba gaɗɗo la terrasse o malinkoɓe taton francinke goto e neɗɗo belgique goto keddike hen. Fedde Almira Boutin ɓangude hitande 2013 nde fedde Moctar Bel Moctar kañu ene mijo o gaddi dani nde holliti kañu waɗi oɗo golle. Horgol gongol ana wonda bamako ɗo nayiniɗo nanɗe jiyadinkoɓe sikkitaɓe nogayan to zeguato. Horoɓe leydi ndi fuu ana gaddi dande e ley golle. Koɓe gadda bamako ɗum ɓe sikkitaɓe ana gondi e landede. Le mabɓe farancinkoɓe taton mauritaninkoɓe sappo e taton ana ɓe fuu e ley fedde dina dawa nde ɓe tawa.
Sakiraɓe oɗo mbali nittiri mijoji moɗo e hollama e bemal andigal min noddirta phase facebook ngo hollitaweɗe yimɓele bomɓe sumbu keñen ɓe cuuti mobile naɓowel ñawɓe ley laamu Bourémo. Ley hendu hollitaweɗe ɓe jaadi ley ñawɗo goto oɗo bonoɗo o waɗi nokku noddirteɗo firgoye ɗum woɗɗiri gaw ko yata e kilo ngaji nogay e joyyi. Ley henduɓe kollitiɓe fatde mabɓe wadde oɗo bonanda ko yimɓe ceedi wiide ley hen ɓe utti yiite nge yaade dow. Ley hendu hollitaweɗe ɓe barmini ley hen dogotoro debbo goto kanko yo kumandaw to Bourémo to keɗe ko Barke Cissé faccintini en dow hen.
Hooreji dogotoro o jaadi martinikon kumpa wiide mobile suudu dogotoro Bourémo ngel suutama e ngel naɓanno ñawɗo goto gaaw nden ngel suuta nokku ko warata e kiloji nogay e joyyi hakkunde muɗum e gaaw. Min pii kala dabareji kanɗi fiyeede fa min anda to mobile ngel yaari ka ley majjun min keeɓi taƴoral jaati wiide mobile ngel cuutangel. Ñawɗo goto ana wonno e maggel e yimɓe woɓɓe kasen e ley komin martina kumpa to gaawo to ɓe mbi dogotoro debbo gonnoɗo e maggel o barmi e busal ka yimɓe keddiɓe andaka to jaari fa hannde.
be kolliti wiide dum wonon jamma alan jabbinodo won kasaro goto ngaddo leeyi lamu duanso nokku noddirteedo petaka be kolliti wiide kammo wat ton kasaro ko foti yimbeele temet taton wakkati jono kanyon goni ko ngala ton tuudi le wodo kasaro be kolliti wiide galleji chapande jago e ka chapande jago keddi le hen kanko dum wonon noddirteedo jafuru sanga o yo merto petaka to kede ko hali do hen
wa jeli yande jemma dimas amde wandi 11 ya de 12 dimas fonane wadi yani ndiyam wadi bonane mawde de ngini peta ko men non ndiyam o buru yi tawe ndire to peta ga ndiyam sa ba wel lade parce que na to le ngin na bonane mum mawni sani e bonane o men jabi ke geleji ana ya mali hen ko boni no yete yimbe ka bonne ra ke yugi mal ga geleji ani sani nyamri ani boni men dar jam gouverma e partenaire mudum e faalo no demo mo nyamru mum bonnama jun on warati an tiide mudum non men jigi faalo mu
walde humini dum wonon kibaru labal nyamduji leleedi meedi be kolitiidi wakkati joni hono dabaaji di gonde hirsireede ko julde de batti ko irum wembi be sanne sabide be kolitiidi jabaaji kewdi anto kirtirte no walda e seriyeli heddudi do dabaaji na way tayde ko nyawuji an e mudum faa ko nande e mudum do be kolitiidi so neddo sela nyamdi do irum way waddu kutteji le cialal mudum kanko noddirte Adama Sangoro yo gollo walde de noddirta ansande kede ko barke sise faccintine do hen
men tagi tiga wiide be kirsan dabaaji di to be kebbe fu denno ana haani ko be martine kumpa wiide kutteji kewdi ana tongi e nyamude tew mo veterinaire timay denno menen meden kuli e le majjun fa sanne ko men kulide pati nyawuli dabaaji di rabina yimbe sabi nyawuli kewdi ana e daba ana rabina neddo ko buri fu andade e majjun dum woni doiru raneru sabi ana haani ko andon wiide kutteji mawdi ana tongi e tew mo veterinaire timay denno ko foti fu wadede fa buita di kasaraji dum woni hollude tew mudun veterinaire tima fade mudun nyamude jomdi fu wala he mere mere wadde
walde humininde dum won jewde lewrundu faabe jawelo ndu yamana ndu yaaka holli tawen dedo walden haani jojjinede le sappo e jena yamde do bomako do dedo walde be ngaram be nodda le reson ngaydi fa yotto le sarkil ngaydi hono yimbe le dinan kobe gombe tombe fa ben paminabe yalla lewrundu yamana yaaka kanko noddirte Isa Kaw njimo o yo gote dum won le dedo walde holli tiwit sa jewi dum yaada e seriya jadi kede ko Ousmane Dicko faccintine do hen
yonde fedde andande e sariya jabanane du yo dental almami en dunke en ande inde andite en fawarde e haut conseil islamique imama kany elam le region ngaji di cercle do lewru ndu yafu kabaru mu yottinte fa do hani do yo dum wadi se wattu yoga fa janga yimbe kebata tajoral yalla ndu yiyama sabe dartude tajoral gogirantaku kabaru mudun kana halbe kabaru o tajere yo alislam en yo holabe andabe du do tuugade tejeral kabaru kebaado o bangal darde lewru woni ko commission o jabanta dum yo den andinta do ndu yaa le leedi men
tel endroit de notre territoire
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni babatobe studio tamani
sekirabe jeewe lawdu ni le reson ngaji tobe kolitiwide kar goto sami hakkunde bamoko kanye e kay o do karo sami nokku noddirteedo seba bugule hendube kolitiwide neddo goto e dikile hen yimbe el sappo kanye ngoni barmube le hembe barmube furdube ngaddama hopital mangal doctorore moni do bamoko do noddirteedo doctorore Gabriel Touré wakkati jono horgulan wonde wadde le hen faabe pama hodo wadi ko wadi o do kasara tantal mudde ngardam faado kuli korodobe kolitiwide wakkati jono dabaaji dum wono naydi ko ciottete ton ko ana ya fa unya chapade jago na unya tendre no gay sefa de hendu busebe gombe tobe ko kolitiwide hen ko sa jeri galbe dan ke ton pep nayi tantal mudde ngardam faado segudobe kolitiwide kawrtal timmi ton kenya le ngal do kawrtal be ya wakkati jono yalla hono be ngatta fa yimbe jawobe kaye fijile leedi med indi kebano ngartirta be furdube kawru dokongol gotol wiide tan so ni nokko hay baaka yimbe el ngarobe jewde kaye fijibe baawa wartude le nokko wande kedototo segutobe kolitiwide wakkati jono dum won hono gello jido gonko ton ko noddirte ko bananku koro kanye fa yarda bananku nguru be bi yedo gelle didi be kolitiwide wakkati jono dabaaji gon toddi cakke so dabaaji di cakka ko so bami fa naatu yito le gesse tan di nabate fourriere le hen dubbe kolitiwide dum won hono amire gombe tobe kanye kolitiwide so bami fa dabaaji di nabama toddi jobanu ko yaata temedere fa yotto yotto temed ne sekirab do katte han hande le kabaruji me di ka fa hande kedde hedad on andirdo no do e serde yotere meden a wodi miccitina o wita so bami fa juldine juulama miccite be wiide kabaruji meede fulfulde wartan le sappo e jeddi yando so jabbiriki silimaaji chapal e nay e juu sekirabe kede pamon do hen sanne.